Eh. Yizola. Konge kuya shangan. Konge kuya shangan. Yizola. Konge kuya shangan. Konge kuya shangan. Yizola. 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 Konge kuya shangan. Konge kuya shangan. Eh. Eh. Ayo Rich X. Ayo Messiah. Ayo Free Look, I'm Austin nigga. Eh. Yazi kule mpilo kwenze kumlingo kutshintsha nezinto khala amaqala khala abafana silala ngendlala sifuke sikhala funa nophanda soqala nga bona ndidlale ndifuna le mali khala abahlali apha kule lali ndibe ngumastani zindahlangana umculo yiplan jabula abantu noba bathathu I keep it real ndinesizathu bitch I'm a goat ncembe nebhathi yonke into imile sihamba ngesikhathi yeah yeah I'm flying high, andithakathi ngelinye ilanga zobonakala neentwana zam sondizilibali yazi kumnyama khawulayita isibane yonke into ikhanye thina sibonane kwigame enkulu nathi sidlale ndibe liqhawe ndibe lizizwe ndibe sistani khanye sisizwe funa nindive ndikhale kude ye eh 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 konge kuyahlangana nazi intshaba zirumba incwaba funa undibona suffer to die young they can't deny I'm the light Zotshintsha umhlaba sekhaya You know ndiphandela imula Bazofika sebenibuza Mnandi sezobathusa Into nje ndenza imizamo Zofana nezinye ingane Zoba ngathi yimibono Kanti babona imihlolo Cava ndithanda uprata bhaya Ngoba ndilile iparapara Ndima umtshintshi weladlala Bawo ndiphandela ikusasa Zonke exesheni izohlangana Me with my niggas, we are focus Leyo yi plug, maqashelana Lo ayingo line, masicebisane Faseni plug, eh Sithatha simanga, eh
Life's hard, So I go hard on this trap shit When life gets hard, I go hard on this blunt shit Sit down and listen To this young ambitious kid rap I kill a beat and write on more beats I guess I go hard on this murder shit And I feel like I'm the next big thing, Yeah, my nigga, I feel like I'm the shit, Like I get low-key, they tryna know what I'm on But I'm on ball, forever KDG Till me and my niggas living it up, Forever DME, till me and my niggas living it up, And I'ma keep slanging Let them keep wondering what the kid's saying, ooh
Bomulu wami ndayazi indlela basibanisa iyeza bacinga nzimele igama nzolwela nzophumelela yeah ndifuna le mali ndifuna le dlala ndifuna le fame
yeah
basezoluza nzoba confused ntshintsha le game
yeah
bafuna le a bafuna le a everyday we pray
yeah
imali ayikho ikadi leli yeziko abanye bafumana izipho nathi kena sifuna impilo thixo
Pendo made it.